Bow. 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 Sari on a beat, yeah. Watu tunafunga, cause mwezi wa Ramadhan. Na mwomba baba mwomba tuepushe madha. Watu tutakufa, kuna time back dunia. Hakuna kwenda kwa shetani ambaye Mungu kambran. Kufunga ni imani, achana na matendo mabaya mpendezi manani. Kwani mimi ni nani? Nishindo kufanya ibada na mwachia nani? Amri ya tatu ni mtu mnafiki ambaye ni mwongo mwongo. Kwa mujibu wa mtume wetu amtaki msema uongo, yeah. Tulinde funga zetu shetani asita wale ubongo. Twende al-masjid, tusali swala zote tano. Mfungaji usamehewa dhambi ndogo ndogo zilizopita. Na milango ya pepo kufunguliwa ya moto kufungwa kabisa, yeah, yeah, yeah. Rama, yeah. Rama Dani Karim Karim Rama Dani Karim Karim Rama Rama Dani Karim Rama 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 Dani Karim wote tufunge Ramadhan lazima tufunge lazima tufunge Ramadhan mwezi wa toba Ramadhan tufanye ibada mwezi wa Ramadhan.